wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka maamulka Jubbaland ayaa magaalada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ku qabatay tababar ku saabsan la dagaalanka xadgudubyada jinsiga iyo doorka haweenka ee isdhexgalka bulshada. Tababarkan oo dhowr maalmood socday ayaa waxaa ka faa'iideystay ururada bulshada rayidka ah xubno ka tirsan iyo haweenka ku nool degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Haddaba qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay warbaahinta la hadlay ayaa ka waramay waxyaabaha muhiimka ah ee tababarkan inta uu socday ay barteen.
Maanta waxaan baran casharo ku saabsan GPV and Beneficiation and Response Service of ADB of Lower Jubba Region Jubba State Somalia. Wasaaraddan u xilsaaran Jubba Women Affairs Somalia. Maanta aad balan badan waxaan ka faa'iidnay casharo badan xagga dumarka xadgudubka jinsiyadda dumarka loo geysanayo sida kufsiga. Casharadaasoo aad u wanaagsan bulshada wacyigelin fiican ka baranay tacadiga dumarka loo geysanay sida dumarka dildilka loo geysanay waxyaalahaasoo fara badan casharo muhiim ayaan ka baranay tareeninkaasoo aad iyo aad dadka ka faa'iidnay aqoon badan fikrad badan aqoon kororsi oo bulshada aan ka faa'iidnay dad fala wacdigelin kale ogeyn aan aada u baranay.
Asalaamu calaykum, magacayga Bahraan Axmed oo ayd SWSC ku socota Soshalaaka. Marka anaga GPV aan ka shaqeynaa arrimaha gender based violence oo dhibaatooyinka dumarka loo geysta shaqooyinka, waana caawinaa kiisaska noocaas maaha Ministry of Women aan usoo rafaagiraysa anagana sipootirana inta tabarteyna sida standard finance iyo moral support. Marka aan u soo dhoweynayo maanta barnaamijkan GPV oo wasaaradda qabato bulshada oo bulshada noocyada kala duwan kaamanka sida booliista ay kasoo qaybgaleen bulshada xulumaada bulshada qaybasheeda kala duwan. Marka waxaan jeclaan lahaa barnaamijyadan camal inay la badiyo
tababarkan ayaa si gaara ka qaybgalayaasha waxaa loogu barayay sida looga hortagi karo la dagaalanka xadgudubyada jinsiga iyo doorka haweenku ay ka qaadan karaan isdhexgalka bulshada.